Mama Samia mbele, Samia mbele mbele.
Tatizo mama hana baya, yani amenyoka, anazunguka kila kona, atawakimkatisha moyo, anachotaka yeye uchumi kukoma, kwa wapinzani ana noma, wadui ana wala choyo, Mungu katupa yeye mama natufaa, twamkumbatia hamtufanyi chochote. Na mama yetu twa mchumu, hamsemi chochote. Twa mpenda pia, hamtufanyi chochote. Huyu ni wetu, twa tamba, tumuogopi yoyote. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Bamba, anazunguka kila kona, atawakimkatisha moyo, anachotaka yeye uchumi kukoma, kwa wapinzani ana noma, wadui ana wala choyo, Mungu katupa yeye mama natufaa, twamkumbatia hamtufanyi chochote. Tena mama yetu twamchumu, hamsemi chochote. Twampenda pia,